Yeah, UV, the God Joe.
It doesn't matter where you come from. If you run away, come home. We are Christ's own, let's shine on.
Christ was easy, sorte. It doesn't matter where you come from. We see round the way, come home. We are Christ's own, let's shine on. Christ was easy, sorte. Christ was easy, sorte. It doesn't matter where you come from. We see round the way, come home. We are Christ's own, let's shine on. Ni Christ was easy, sorte. Eti mimi ni ninja, mara ngapi mimi ni kinga. Nikiwa kaleza madinga, siwezi die, siwezi ringa. Nikiwa kaleza na songa, sinanga die, sinanga dinga. Hatuna siku nitapinga, niko tu safe kwenye ukipa mzinga. Cheki pale tumetoka, bado twazidi, kuna kuchoka. Bado twasonga, tujatoroka, tuko kwa game, kiubachi machoka. Toka kitabu tabaki umechoka, toka kitabu kibaka jatoka. Inikola kuna poka, alituita, tukamonchoka. Kuwa turada mubaki umetokwa, alitende yanga wengi. Hata tenda kwetu nasi, vila litenda mingi. Hata tenda kwetu basi, life safari tuko kwa basi. Pia hatari tuko kwa kazi, refu ka safari kubwa mnazi. Ikizidi tutapanda na ngazi, tukishinda taoko wajaazi. Mile wezi zama tuko na ye, yeli wete zama tuko na ye. Kweli wete zama tuko ndani, cheli wete zama tuko ndani.
Christ was easy sote, it doesn't matter where you come from. We see round the way, come home, we are Christ on, let's shine on. In Christ was easy sote, yo. In Christ was easy sote, it doesn't matter where you come from. We see round the way, come home, we are Christ on, let's shine on. In Christ was easy sote,
bila mali bila pesa, stari bado mina tesa. Sifa daily tunakesha, kuwe na jua mvua inanyesha. Lango hidua ndo mina boresha, niwe na doa manime kupesha. Kweli ni mengi za kuogopesha, tangu kale yuko na mipala. Kuna sika na kuwanga mbali, baraka tele tunasonga mbele. Sina yetu kila maali. Okay, nini yo Christ awezi fanya? Ama nini hiyo tena huwa hana? Kila siku kesho leo bata jana, ya badiliki zote za fanana. Na kila kitu tunapata by grace, tukipraise kama indi wana maze. Yo, don't be bala, tupige swala, devo kucheke na baki hala. Vile na va, vile na fa, ni ite mohaji unapenda sala. Le gang gang, hupoteza mavijana tu ni game game. Kila siku na mchana, weo skue same, utabidi umeochana. Now stay blame, utabidi umewakana.
Christ was easy sote, it doesn't matter where you come from. Pussy run the way, come home. We are Christ on, let's shine on. Ni Christ was easy sorte. Ni Christ was easy sorte. It doesn't matter where you come from. We see round the way, come home. We are Christ on, let's shine on. Ni Christ was easy sorte.
The God Joe.